I praise music, baby.
Yeah.
Yeah.
Woo. Wanaona news tulifanya juzi tujabakiza. Hii ni original ndo maana niona nang'aa kwenye giza. Ukifuatilia sana mapenzi atakuumiza. This type of dick at your girl, aseme unaniumiza. Uliza heaven or hell, what do you sell? Look at my bell, he's so Chanel. Family matters, they wishing me well. Said if I love her, but come on Miguel. No, ni champagne papi. Wanajua ila hawataki. Siku na mkabidhi mama car keys. They be like damn. They be like damn,
goddamn,
how will me figure Ebo? When I turn one of that low, he's getting money for show.
Money.
You niggas living in vain. Joji fools they maintain. I'm on the top of the, I'm on the top of your food chain. Ya on a game la bongo. Kuki nyingi ma wongo. Zima nipa ma usongo. Niguso niguse ndo manake unatoka chongo. Fact, we don't give a f kwenye longo longo.
Kwanza na low key standards, pili mini gang gang, tatu siko easy. Sinezo beef wala hate, ila juu niko wise, me the OG kingpin. Machizi wanatukazia number, wakati pishi zao na wacheat via email. Haso imekuwa my nickname, full details. Dushi boy, mi ndo OG boy, kwenye bars mi napita kama kali. Walichuma zao kivulini, kipindi bina saka zangu kwenye jua kali. DMV bila auto-tune kwenye booth, drip kwenye drill, woof. J.O.D's, Louis V's, niggas eti hoodie this, woof. Green Green X anataka nipa BJ, nikamuachia sim DJ. Mama alicheka big time, alipona nimetoa hit song na business. Stress ilikuwa my weakness, God ndo alikuwa my witness. Haters wamekuwa kama koni, mana niko juu na wadang kama Kobe. Na mini ko God, one man army, wala so so shi. Mambo ni bad, wala so tani, ubeshi ubeshi. Kamuvi mi Rambo, nani wadani, leo ni mazeshi. Kunizidi wa ubado, hata we nani, haijalishi. Na mini namba moja, yeah they know. Tubishane kwa hoja mifano, wananisoma mpaka boda so leilo. Nguvu za soda na wachora Picasso, itikadi za kirasla kidube. Dimeshaga mataka mkude, na madumu wananitaga kivuruge. Vile nalia mshaga dube. Napigaga slow, napiga fast, wala sina was. Karibu kwa show, first class, ukitaka dance. Wanasema hii ni soul, soka ya pass, na mine me bless. Kama waja we njoo, hizo kwa fast, ina make sense. Hizi level high level siguse, wameshindo wawese wese mbuse. Zamzamzamu yangu wacha nitese, washa zima mana limekata wese. Washa toka kwenye chaki na waona, wamekusha na hakuna wakupona. Napato si joni ngoma juu ya ngoma, wanasema busy nimeshindikana. Najua mimi ni party sio. Naona unatoka mio. Walidhani ni utani, si ndio? Na umvisi ni majonzi kilio.